Jukira endagaano, jukira ebirayiro, ddala walayira abo wali obatizibwa. Tineganye sitaani n'emirimu gye, nakola ng'ebyo Katonda bye yalagira. Nabeera mulaba yikanya sitaani, wayogera ng'otyo okwefunira linnya. Olutuuka ebweru ng'okola bibyo, ne weegomba okuba omuweereza wa sitaani ate. Yibambi kati ky'ekiseera, yibambi osaana weenenye, abadde yeebaseggweza okukola bi. Yibambi okulimba kibi, abasoma Bayibo kati mugikwate, nammwe abasiraamu Kulaani ginyweze. Kale nti abakatuli gye mba njiri mugikwate mwenenye, n'ekomerero eri kumpi amazima. Kulira osaana weenenye kwe, bamu bagamba nti ngenenya luli, balala bagamba nti ngenenya lukolo. Tewali alimanya kiseera, tewali alimanya biro. Yibambi kati ky'ekiseera, yibambi osaana weenenye. Bigambo bye njogera sigudde ddalu, bijje mu ndagaano zonna ze mbagamba nze. Wulira akagonge, bwe njogera bwe ntyo osaana weerowooze. Ddoboozi lya Mukama ng'ayita abalonde, balidda ku mukono gwabo gwa butuukirivu. N'abo abajeemu baligoberweyo, okuluma obujiji birituuka kwabo. Wulira osaana weenenye kwe, bamu bagamba nti ngenenya luli, balala bagamba nti ngenenya nze kwolwo ddala. Tewali alimanya kiseera, tewali alimanya biro. Olunaku olwo luliba lwa kujaguza, olunaku olwo luliba lwa kukaaba. Ate buli bakubbidde engomera wuliriza, balikuba enduulu balaba kiki ekyo. Baligamba ensozi mbuzi bamire, alibeera mu nnyumba lye kweka mbuzizi. Yidani mazima njogedde, yibambi abaana ba mukwano, banage akoona gaddala mmaze. Yibambi okulimba kibi, abasoma Bayibo kati mukinyweze, nammwe abasiraamu Kulaani gikwate. Kale nti abakatuli gye mba njiri mugikwate mwenenye, n'ekomerero eri kumpi amazima. Ekiseera kiweddeyo.